Downloaded from ilovezedmusic.com.
Mwansalile ilwa kasuba takala bako lesakale mwatile kenda nobe kale mwatile kenda nobe Mwansalile ilwe ntanda tashila fuma Mwansalile ilyo mwenshi taula wako Lesakale mwatile kenda nobe Nangunchule tata mumwe owandi Amalanda ya fule Shasaka mane Bantu kale mwansalile Nangwa mabibi yemeshani Amecho ya fule Shasaka mane Kale mwansalile Nangwe fintu fikose Mkwikala wandi Shikwete fya kudya Apa kulala Shasaka mane Nimwe mweka mwansalile Mwansalile Ilyo mayo Talabako Mwansalile, ilyo tata, talabako Lesakale, mwatile, kenda nobe ine epondi Ififine mule nsunga Eluse mwankwatina Oh Bambi wali mufifungo wale chula Inchiko shouse emo shachela Ififine mule nsunga Eluse mwankwatina Nangonchule lelo Chansa kamane yo Ififine mule nsunga Eluse mwankwatina Nanguse kweine Bamwe uwandi lelo Ififine mule nsunga Eluse mwankwatina Chula mukule la lionse Na shini kechelelo Paribe senge oh. Nali mufwaine Shakwete pone subilo Na shini kechelelo Paribe senge
MyLoveZedMusic.com